yeah yeah, baby yeah yeah, baby. John Black, bye 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 bye, baby. African, bye 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 bye, big TV. You who be jawab, you who you get. Obija web, you be all gone, you miss. Mbiagalans, you be all gone, you miss a girl. Yeah. Yezom kwanu go goon sanyalaza. Mukwanu goons a goon sanyalaza. Mbiagalans, if you go number girl. Yes, sir. Love you. Love you, girl. Mukwanu go. Yeah. Number. Kiviadala number. Mkenjagala chova. Mkenjagala baby. Inside number. Dala chova. Mkenjagala chova. Kiviadala baby. Endinga kalenji jagira olusi yinza okwechusa kuvanga. Ekyovera abayaye bakutuuza nyenyo mkibozi. Kabavenga bakugamba batya. Kabavenga bakugamba biki. Ngamba nti tolinde kamkwana. Ngamba nti tolinde kamala. Mukwana kuyambagana nga tukwatagana. Buliwobera nkutuuka kugawo. Batuleetera tubalwanyisa. Tubalwanyisa me and you my girl. Ngamba kibyaddala ngamba nkyo njagala kyova njagala baby inside ngamba dala kyova njagala kyova kyaddala baby ndinga love you girl kwanu gogo. Mukwano kuyambagana nga tukwatagana. Buliwobera nkutuuka kugawo. Batuleetera tubalwanyisa. Tubalwanyisa me and you my girl. Yubu bijja wabyo yubu yugera. Obijja webyo byubu nyumiza. Mbyagala nze byubu nyumiza girl. Yeah. Namba kibyaddala namba nkyo njagala kyova njagala baby inside namba dala kyova njagala kyova kyaddala baby endinga kibyaddala nkyo njagala njagala baby.